com Super Vibes.
Oya we, ah, sio kweli. Shots.
I want to live large. I want to be happy. My pains you don't get.
Ako miestaki. Ukinipenda sawa. Usiponipenda basi. Furaha yangu ni mimi mwenyewe.
La 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 la.
Oh, maisha mafupi bwana.
www.artzambiwi.com